international boy, DJ Perez.
Toto anafanana na nani? Yana macho kama Nadia Mukami. Atapenda gym kama baba yake Ali. Ndo maswali najuliza tu kichwani. Niliposikia na kupata, nililia machozi ya furaha. Ingawa sikuwa ready kukupata, sina budi sasa kuitwa mama. Ila usijali, mama yako mchapa kazi sana, baba yako ana roho safi sana, wazazi wako wote maarufu sana. Baby wangu we utatesa sana. Nipe jina Kai, 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 Kai wangu we. Nipe jina Kai, 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 Kai wangu we.
Kai, Kai, Kai yo yo. Kai, Kai, Kai yo yo. Kai, Kai, Kai yo yo. Kai, Kai, Kai yo yo.
DJ Perez in the mix.
Wazazi wako wote maarufu sana. Kai wewe utatesa sana.
Make it drop. guess I never thought there'd come a day when you could fall in love like this.
There'd come a day when you could fall in love like this. I never thought there'd come a day when you could fall in love like this.
Well, I did this love, did this love, did this love that I'm feeling. Is this love, did this love, did this love, did this love that I'm feeling?
Baby, niko sure nataka kuwa nawe.
Imeandikwa mtoto anazaliwa na mumama na mubaba. Imeandikwa mtoto anazaliwa na mumama na mubaba.
Akishakuwa inabidi aondoke kwa mumama na mubaba. Akishakuwa inabidi aondoke kwa mumama na mubaba.
Oh baby, na nakupenda, na na nakutaka.
Oh baby, na nakupenda, na na nakutaka.
And I can't do without you. Nakupenda, na na nakutaka.
And I can't live without you. Nakupenda, na na nakutaka.
Paka mfungwa na mubembeleza. Umepapeza itambui hata wenye bunduki. Inapepeta tu kama risasi.
Mapenzi yanatiririka mwilini mwangu. Mapenzi ni ya wawili. Nimalize nibaki kiwiliwili.
Nime fall in love, oh, oh, oh. Nime fall in love, fall in love, oh, oh, oh. Hey, nime fall in love.
Inabidi aondoke kwa mumama na mubaba. Akishakuwa inabidi aondoke kwa mumama na mubaba.
International boy, DJ Perez.
Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho. Your body baby, joto joto. Unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto, my desire.
Cause
hasira zangu na vituliza. Ukiongea nasikiliza, yote sababu ya upendo. Baby, 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 vindi mchuvi ya kunyunyiza, yani uroda kupitiliza, nimeumaliza mwendo. Kiukweli napendwa, nachanganya na haya mara shidani, nimekolea bezeni shidani, baby uko moyoni.
Sweet. vipi mbona sikusikii tena sikusikii ukilia sikusikii ukisema nipo bize na buu jamani nimesha sema niko bize na baby na msalaba wake
taubeba 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 nitafika nao kiume nitaubeba
iwe kwenye shida na raha ama kwenye shibe na njaa na kwa kondo langu nitafika
nao kiume.
The International Boy, DJ Perez.
Fahamu umezimia umewekewa damu zinaingia bomba ikafunguka na uweza tanyanyuka mara daktari wa zamu wakaingia umepata fahamu na muangalia machozi yanakuanguka unatamani funguka Erasma to be to me yote tisa ila kumi unanifurahisha kwenye tendo na unipipenzi la magendo. Ah, baby, before I close my eyes, may na mumba mungu wakuline na kusimamie wendo pacha wangumie. Eti, sikuizi vipi mbona sikusikii tena sikusikii ukilie, sikusikii ukisema nipo bize na buu ya mani nimesha sema niko bize na baby na mbaba
baba.
Ni mwandawe, ah mwandawe, sekunde mana muda ndo mesonga we, ah songa isema wane, napo menyona mshamba we, ah mshamba we muda sekunde Mungu baba ndo amepanga we, ah panga we una huruma we, tena ulini chiti na vise ah vikombe ulikuwa bize, ah mama we, na moyo we nilivyo kufuma we, ili nibidi tuko pole kulize nyoko pa kukupiga siku mize ah mama we, kupole wepe wana siku nyingi ya gagusta kukubeza yeti mini kukunyanyasa nilikutunza wala siku watasa mana nipa yangu litoa masikini moyo wangu she utakasa sina kinyongo nawe hata sasa mana nimefungua mpya kurasa ila siku fichi moyo moto poa yako ya ndani sto
sema
la 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 la
sto sema
hata yale antani
sto sema sto sema
hata siri za kitandani
sto sema
no no no
sto sema
hata yale mabaya
sto sema
no no no
sto sema
sto sema na sisemi tena atururula la la no wa pa pa acha tunkuite wanoto mama we mmenyacha na msoto ujue mida ya kula na kumukaka ile nilivyo kulisha ukanilisha na michezo chumbani mideko mama we ile michezo kitoto ujue bado mindo inasumbuaka kichwani mwangu hatoka kikabisa hey, siwezi kungangania kimwana wakati moyo wako nitaki tena acha mini kinyime ninywe nizime wenda kesho sitokumbuka tena mapema siku zania kimwana kama baso kota nmeza utatema acha nizingatie shima nikupatie nenda salama sitokusumbua tena wajasiku ningi ya gagusta kukubeza yeti mini kukunyanyasa nilikutunza wala siku watasa mana nipa yangu litoa masikini moyo wangu she utakasa sina kinyongo nawe hata sasa mana nimefungua mpya kurasa. Ila siku fichi moyo moto poa, koya ndani stome.
Sema,
la 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 la,
sema.
Ata yale andani,
Mr. Sema.
Ata siri za kitandani,
Mr. Sema.
No, no, no,
Mr. Sema.
Ata yale mabaya,
Mr. Sema.
No, no, no,
Mr. Sema.
Sito sema na sisemi tena. Atururu la la la. No,
DJ Perez in the mix. Sounds by
Aba.
Watu sito na sere, mapenzi sio makasiriko. Kwetu ni furaha tele, mana mapenzi sio makasiriko. Hata kama tukishinda tembele, oh my love. Baba mwenye nyumba kodi apige kelele, oh my love. Hata kama tunapanda daladala, mimi na wewe my love. Eti chetu chumba kina mavyo motele inahusu. Oh, wala sidhani kama unipendi, ila nawaza usipokuwepo nitaishije. Mwenzako najua kama unanipenda umenika moyoni, ila nawaza usipokuwepo nitaishije. Nogopa, nogopa,
International boy, DJ Perez. DJ Perez in the mix.
Ivi ushanga inapendwa, ila sura bado inakosa nuru. Yani najona sipo huru, napagawa. Siku zinavyo zidi kwenda, najona kabisa ntakufuru. Mana naishi kakunguru, utakuzificha mbawa. Yangu papatu papatu, mala nilipe vikoba upatu. Vipi ukija kutamani vya watu, mimi si utaniacha. Ukiachilia mbali mashindano, wanaonizidi pesa mwonekano. Si lazima nikutajie mifano, yaini kama utaweza mapambano. Kichondo kinanipa mawazo, nikikuposti biashara matangazo. Utaweza kukuchunga beleza wenye mipunga. Baby,
I bet.
Mzuri wa sura naro na njema tabia ya unyagoni kafundwa kwa makungu isomo ye mahaba kaya jasando yanani mwagikia ya natamani ni mtacha tajina ila naficha naficha naifanya siri yangu kina fulani wale wakusigina kaleta mapicha, mapicha akaturuka ndege wangu ha, si mrefu, si mfupi si mweupe, si mweusi rangi yake ni ya katikati kasema kwangu afurukuti wengine anaogopa nuksi mini wake milele aniaki no mana nampenda mpenda kijana mmoja nani amenifika kwa ro makopa kopa
kopa
nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
ila kumtacha o na ugopa ugopa kwa jina na muifati
yes 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 yes
sige kuninya kulia
yes yes
kipenzi changu jamani
yes yes
ngoma yangu kuyatabiri ndo sema nimeachika hainifiki mikosi mola ndo mpaji nyongo mtazitabi mchomwe jua la utosi keshe ni kunjaji weze nukila kugicha kabla kupewa misosi masaji masaji unapo akasiri yani hata tukiposti hata kini mtagi eh, simtu wa makaseti wala peji za udaku nilo mkae mjue hata kitaki hey, mambo yake siri nyeti pole ni washa kunaku wala msiki sumue kumsaji saki nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
amenifika kwa ro makopa kopa
kopa
nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
ila kumtacha o na ugopa ugopa kwa jina na muhifadhi sije kuninyakulia
DJ Perez in the mix.
You have the appreciate life.
To me life is a blessing To me life is adventurous Tell me why are you stressing
You better slow down with that Instagram Put the phone away before you kill my vibe I'm tryna have some fun For once give your life for you And not for the world Let's drink some liquor and dance tonight Smoke some trees tonight Why are you so serious? Come vibe with me It's a celebration I celebrate my life It's a blessing to be alive Even with the smallest things in life It's a celebration, yeah I celebrate my life
It's a blessing to be alive, even with the smallest things in life. It's a celebration, yeah. Life is a blessing, and tomorrow is not guaranteed. I celebrate like every day is a Christmas. See, every day is my birthday. I just wanna be happy. See, I need to wanna fight my guy. Protecting my peace is not a crime. I just wanna dance, I just wanna drink, I just wanna smoke some love. Run away before you kill my vibe. I'm tryna have some fun. Go and save your life for you, and not feed the world. Hey, let's drink some liquor and dance tonight. Smoke some trees tonight. Why are you so serious? Come vibe with me. It's a celebration. I celebrate my life. It's a blessing to be alive, even with the smallest things in life. It's a celebration. I
celebrate my life. It's a blessing to be alive, even with the smallest things in life. Name on the track. Shambhala Babunali Ma. Mifune Muhogo Nashina.
So tell me, girl, where you live? Just me, I go let the fire blaze. Anytime you want your ways, watch out, demand them the grace. Anyma, tell me where you live. Yeah, I've been loving you for days. Anytime you wind up your ways, all of the man them the grace. Baby, I dey colo for your love.
Colo, colo.
I dey mad for your love.
Baby, I dey colo, colo,
eh. I dey colo for your love.
Colo, colo.
I dey mad for your
baby,
love.
Baby, I dey colo, colo, eh.
Your love, do do. Your love, do do. Your
baby,
love.
I dey colo, colo,
your love, your love, do do. Do do. Your love, your
baby,
love.
I dey colo, colo,
eh. Give it to me, baby.
International boy, DJ Perez.
Platinums. Mimi Sasa. Me, I'm giving thanks to the creator. Your mama born you well better. You ma come fun out to nature. Kina vya pepe a kimweta. Oh na na. Body body sa nyonga makiliti. Body odi na gonga za mendichi. Usini chume kakidunda na spiriti. Then you get to me. You got me falling in love.
Fall in love.
Oh, man. Fall in love. Hey, Mona Lisa, my teaser. Hope you might be reason. Your body give me fever. I done the shiver when you hold me tight. When you my Lisa.
Baby, I dey colo for your love.
Colo, colo.
I dey mad for your love.
Baby, I dey colo, colo, eh.
I dey colo for your love.
Colo, colo.
I dey mad for your
baby,
love.
Baby, I dey colo, colo, eh.
Your love, you know. Your love, 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 your
love, your love,
your love, your love, your love, your love, your love, your love, your
love, your
love, will you marry me?
kuimba utaonaje.
Asa kwa nini ni kublock
utaonaje. Ninavyoringa utaonaje.
Utaonaje.
Niko flight na subiri kudipati. Nikiko block utaona jisasi. Maisha pome na muziki kadarasi. Nikitoka Dubai na tuwa Mombasa. Ex wangu mwonele mwangu sasa. Jinsa alivo takati. Vile tulivo jipati. Setajifia na kifafu. Niko block kitu gani. Nataka kuroga nenda karoge pangani. Niko block kitu gani. Maneno ya mbusaji yeti malipo duniani. Kwanza mimo nyewe brand. Napotamba watoto wa watambi. Wanao nichukia na wazidi hadi dhambi. Baba familia halafu mama nandi. Wambie gani blessi Mungu ja. Na bahati sina gundu nja. Upepo mwana na Zanzibar. Afanele tukana yuko mwini.
Asa kwa nini niku blok utaonaje. Ninavyo vimba utaonaje.
Yani kwa nini niku blok
utaonaje. Ninavyo ringa utaonaje.
Sema kwa nini niku blok
utaonaje. Ninavyo vimba utaonaje.
Asa kwa nini niku blok
utaonaje. Ninavyo ringa utaonaje.
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 Najua una bando, kama unasema nikutumie. Nataka posti majigamu, ili wachawi wote ndo muumie. Wanaomba nifeli, nataka salamu ziwafikie. Ah, niko vizuri kweli kweli, haja na watu iwaingie. Oh yeah yeah. Nazidi kungara ukinyombia mikosi. Ufukara sina, sanipo kibosi. Hata kila siku siomba kajuma mos. Najua ujala ila na posti misos.
Oya wachawi shanunua gari, shanunua nyumba hapo vipi. Hapo vipi, munao ni loga pemba. Miuku nisha jenga hapo vipi, hapo vipi.
Wambie kani blessi Mungu ja. Na bahati sina gundu nja. Upepo mwana na Zanzibar. Afanya nitukana yuko kutuda.
Asa kwa nini niku blok utaonaje. Ninavyo vimba utaonaje. Yani kwa nini niku blok utaonaje. Ninavyo ringa utaonaje.
Asa
kwa nini niku blok utaonaje. Ninavyo vimba utaonaje. Asa kwa nini niku blok utaonaje. Ninavyo ringa utaonaje.
Ayo lie sir.
The International Boy DJ Perez.
Kwa kiota sitoki mambo mororo. Nimenasiana hata kwa kukokotwa singoki kwa minyororo. Nisha sahau samani kushikana mashati misozo. Mapenzi gani kila kukicha vibozo. Nimepata mwatani bila fati bila toso. Wambea kunani na kipiki na mama nyonzo. Na nimeamua sitaki, sitaki kurudia matapishi. Shakula ya mini divai aende akanishitaki. Makama ni polisi kama kuna kitu ananitai. Oh, poleni wanokonoko. Zina meta, meta, meta. Mwalifundisi kitoto kama kasomea veta, veta. Mweteni na kiroboto, uje na mataru beta, beta. Sisi tuwa choche ya moto, roku wa kereketa. Penzili na nara, nari, nari. Taliona hivi, hivi, nari, nari. Kwa mbali lina pepea.
In the mix, the international boy, DJ Perez.
Anita, Anita, ni ayuni. Namwita, namwita nyonda sabuni. Anipa, anipa paka mafuni. Sio mwemwe, ndio sake tamaduni. Na Mtajiju wazangu niko na esambamba. Ninapenda yake, anapenda yangu kuilamba lamba. Zifikishe ni salamu kwa yule kidudu mtu. Mwambie kutesa kwa zamu, asipike marufuku. Yani ni mashamu shamu, leo mambo iko huku. Nimepata bekamu fundi sibutu butu. Poleni wanokonoko, penzi ina meta, meta, meta. Mwalifundisi kitoto, kama kasomea veta, veta. Mwiteni na kiroboto, mwje na mataru, beta, beta. Sisi twa choche ya moto, roho kuwa kereketa. Penzi ina nara, hari, hari. Taliona hivi, hivi, hari, hari. Kwa mbali ina pepea.
Nitakuvisha pete
na mimi
kicheche sana mpango na umeacha mapepe
na mimi
nitakutunza nitakupamba umeremete
na mimi
kwa kusina ujanja mpeche mpeche
na mimi
Kenda club hata dem sitongozi
Nyami
Hata kulewa silewi na mogo pa mogozi
Nyami
Zitamani kuona ukili hata kufuta machozi
Nyami
Takuganda ganda takunyosha masozi
Nyami
Aha,
Chinga sana mulako pale posta wakipita wakone
Yamini
Kwenye show nitasaja jinga lako tu wali wivwe wachome
Yamini
Nakupenda baby
Yamini
Kama wamini ni kuposti maybe
Yamini
Please na mini, baby na mini Kuma na mini, please na mini Yamini Oh, Yamini
Yamini Natamani kupe mimba Chefu chefu mbaki na chomu nyewe Ama nyele tanda imba Kuchinjie mbuzi unyelewe Ukitaka nyimbo Tukwende kikongo Swani wela Tatu miya fimbo Kinko senta kuchapa na hela
Yami
Penzi na mini Baby ni ma Nakumba na mini
Kila mtu ana yake Usimuingilie mtu
zingine pana weno matana.
Kuna wakina dada stare yao kusagana.
Ameacha mwanamke ndani amekwenda kupiga nyeti.
Hiyo ndo stare yake sijadhana na mapepo.
Kwenye stare ya mapenzi hake Mungu tuko wengi. Ya kuzini motoni tutaenda wengi.
Kila mtu na stare yake bwana.
Ndo maana yake.
Anayejua utamu wake bwana.
Ndo maana yake.
Uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Hakuna no mafuta si ndo stare yako.
Aye, aye baba.
Aye, aye, aye.
Aye, aye baba.
Aye, aye, aye.
Uwasivai na vitu mingi mingi. Nataka kuwa comfortable.
Tizo yetu, tuna yatatua wenyewe tu. I knew you are the woman of my life. Kisa usara ulo na yo tu.
Is this what is it to my love? That made me love you. You're too good to me, baby. I'm so blessed to have you.
Baby, utena unansikiliza. Unanishim, gasikia kamilika. Najitahidi nisije kuja kumiza. Unasaili bora my love.
I need you.
You have all the trust in me.
Need you to know.
You have all the faith in me.
Need you to know.
You have all the trust in me.
Need you to know.
You can have all the faith in me. Put all your trust in me. Have all the faith in me. Put all your trust in me. It's a beautiful thing just to be in love.
Hii ndo hatima yangu walopanga Mola. Kitengo malumu sent for map above. Shorty got me drowning in love. She my ride and die, she be holding me down. I never find nobody better, we like Bonnie and Clyde. One thing for sure, I know she got me for life. And you have to know that I love you. And I pussy tayo na kesho. Uwepo wako, nyushahidi tosha. Sitaji maelezo, waki wazuri wapo.
Is this what is you to my love? That made me love you. You're too good to me, baby. I'm so blessed to have you.
Utena unansikiliza, unanishimu, gasikia kamilika. Najitahidi nisije kuja kumiza, unasaidi bora my love. Najuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza. Moyo mezama kwake bila yeye siwezi toboa. Mindo fundi wa raha zake na twanga na kukoboa. Alini
kukumbatia, mkono wa kushoto kwenye gia, zikanipanda hisia, na nilipochuchumia maji yakatoka, ameloa, ameloa, ameloa na mvua, ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua, mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua, ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Ameniweka kwenye chupa ndo mana natamba. Wenye paparapu pana wona wa shamba. Yonka mwanao wanya kwileja kunawa. Jajikutila mwanao liduvali pamba ukakulamba. Liduvali pamba ukakulamba. Moyo mezama kwake bila yeye sezi toboa. Mindo fundi wa raha zake na twanga na kukoboa. Alinikumbatia, mkono wa kushoto kwenye gia, zikanipanda hisia, na nilipochuchumia maji yakatoka, ameloa, ameloa, ameloa na mvua, ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua, mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua, ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua.
The international boy DJ Perez.
Melo yangu inashindwa kuvumilia, si kwa maapa nayonipa, yazidi mpaka na mwagikiwa. Ananipa vinono mpaka nahisi changanyikiwa. Hongera wake somo, mtoto kafundwa katimilia. Wali kwa maini maja darasini, na nkirudi nyumbani ananiuliza nanze chakula ama mimi. Hapo ndo ananivurugaka, kichwa kinaniumaka, ndo maana nimewaitaka mnipe ushauri. Hadithi hadithi
tamkule
mwenzenu, mimi
tamkule
mchumba wangu
tamkule,
sise
tamkule.
Hadithi hadithi
tamkule
mwenzenu, mimi
tamkule
mchumba wangu
tamkule.
Basi sisemi,
kanionyesha jua la asubuhi navyopenya kwa dirisha, na mizungu ambayo sijui amenifundisha. Shombo la maharani amenisafisha, kama hoi sijitambui navyojibebisha. Kanicheza mahaba kama kutarajika, kibaba baba michezo ya makidakida. Tuna wakera waje, mbona mtapata shida? Ni wape siri labda puto limepata wiva. Ni longe silong
longa,
mwenzenu mi
longa,
oh my baby wangu
longa,
na mlavu.
Adithi adithi
tambule,
mwenzenu mimi
tambule,
mchumba wangu
tambule.
Basi sisemi, adithi adithi
tambule,
mwenzenu mimi
tambule,
mchumba wangu
tambule.
Ationa mtoto kataka na misi jivuni,
nampa, nampa tena nampa,
nampa gane kusaza,
nampa, nampa tena nampa,
sipaki zeta tone,
nampa, nampa tena nampa,
nampa kitu anapenda,
nampa, nampa tena nampa,
nampa tamtamu,
nampa, nampa tena nampa,
ale achikaragazi,
the international boy, DJ Perez.